Nakupenda baby, kujani kushike unipe busu tuzinemu. I wish you uje hapa kwangu, jimanyi ntina kutaka. You're wonderful, kubagara natamani kuwa na wewe ni kukowe. Watu waseme watachoka nze supayo. Magagi milavo uwe nami. Nobody can give you love or see you mimi ukweli. They hate me because of you. They watch my nti bebo njagala. I was born because of you. And I promise to be with you. Baby, you're my one and only forever and ever. Yange jango bitare, yona jango bitare. Bebe jango bitare, yona jango bitare. Yange jango bitare, yona jango bitare. Bebe jango bitare, yona jango bitare. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, zinamu. Zinamu, chezamu, chezamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Bebe jange jona ritwari. If you want it, yengine uchukue. Azana nye chima nye nguno mkunda. Tiari okubaya na nye nifukunda. Kubanga you're so beautiful. Yange jango bitware, yona jango bitware. Baby jango bitware, yona jango bitware. Yange jango bitware, yona jango bitware. Baby jango. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, zinamu. Zinamu, chezamu, chezamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu.
You're the best himself.